Ekitongole ky'ebigezo ki Uganda National Examinations Board UNEB leero kifulumya ebyava mu bigezo by'abayizi abasinye eyookuna ebyatuulwa omwaka oguwedde. Abayizi 1,322,025 be beewandiisa okutuula ebigezo bino okwetoolola eggwanga lyonna. Bano be bayizi ab'omuteeko ogwokubiri okutuula ebigezo bya siniya eyookuna wansi w'ennambika y'ebisomesebwa empya ejjayo obusobozi bw'omuyizi awatali kutunuulira bya kukwata bukusu ebyo ebisomesebwa. Minisita ow'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yasuubira okulemberamu emikolo gino mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Nakasero.